Yamanyanga sinatondebwa yampita nalinya ya nyamba ye musumba nange kwemanyi atalimpayo mumanyo g'ensolo awulire eddoboozi lyange tango bansembeza kumpi waali zerumutulane nebuuza yanjagalako kinange gatalina kalungi konna oba omulungi yasingayo omugago mwavu mumpi muwanvu atwagala kimutalisosola anerabiza emikwano ndi uwe ndibawuwe kuba asobola asobola mukama
asobola
asobola kitange abiganya ebigobaganya ndi uwe ndibawuwe kuba tetuganya oli munaku nyingi ebadde wetulo naye manyekera yawulira ensonyi mu maaso go neenenya gy'olinga enseeraba yaloze ku laavu gye walina tewafaayo ku ebyo be yalimu wamusembeza kumpi ku bigere byo eyali tamanyi na linnya lyo yaddayo abunyisa mawulire ku balala onsingidde zine numeza ensi aboogera ne batatuukiriza ebaali baddadi kugani poyitya kwegaana wakiryo kusigaza obulamu bwe olimba oyo namwandu tata wabamulekwa batalina yamba nange nkwekutte wabeerawo wobeerawo obeera olibawo
asobola mukama
asobola asobola kitange abiganya ebingobaganya ndiwe ndibawuwe kuba tetuganya oli munaku nyingi ebadde wetulo naye manyekera olimanya li muko w'amaanyi lyamanya undiberayo ku lulyo lw'okujaganya nonyeza ebigambo ebiwana byonna babikozesa ne kuba lyabalala kankuyimuse okukira ebirala mukama kubanga osobola
osobola mukama
osobola
osobola
kitange abiganya ebigobaganya ndiwe ndibawuwe kuba tetuganya oli munaku nyingi era oli manyali muko w'amaanyi